Omukulizo wa paramenti Anita Mongo asaba baka paramenti abakyala bakulemberemu eddoboozi erisaba wabeerewo okusonyiwa omusolo ku nkampa ez'ekikyala mu kiseera eky'okuteekateekera mbalirira ey'omwaka ogw'ebyensimbi ogujja. Amongo agamba nti abaana akadde kalamba n'emitwalo abiri wakati w'emyaka 12 ne 18 balwana bulwanyi okufuna pamba gwe bakozesa mu nnaku ez'akasanvu oluusi ne bawunzika nga bawanduse ne mu masomero. Amongo agamba nti olw'obwetaavu eri ekyamaguzi kino ekiseera kituuse abaka paalamenti bayimirire okusaba omusolo ku pamba ono gujjibwewo kisale ku bbeeyi nkampa kwezikutundirwa n'abaana b'omuntu owabulijjo basobola okufuna omukisa okumwetuusaako. Amongo yabadde ayogera mu abaka paalamenti abakyala n'abakoza paalamenti mu kweterekerako olunaku olw'abakyala. Ku mukolo gwe gumu omulamuzi Kasema Mugemeriire ye abaka paalamenti abakyala basabye kuyambako mu kuyisa ebbaga eryatteeka erigo 8 bill eriwaliriza gavumenti okuwa abantu ba bulijjo abapuliida nti libatafaide nnyo mu nteekateeka ez'okuyambako abakyala okufuna obwenkanya mu by'amateeka nga tebasanze kusomoozebwa.